Blog Talk Radio.
Baramukije nshuti muteze amatwi raditahuka ivugira Washington DC. Turabaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi kwa gatatu, turi tariki ya 21 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2022. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, nkabanzanye na Dr. Charles Kambanda mu kiganiro kigiye kwibanda ku bimaze iminsi bivugwa mu muryango w'abibumbye, ubutumwa bwa Perezida Félix Tshisekedi, ubutumwa bwa Paul Kagame, aho bamwe bavuga bati ibihugu bimwe birashinjanya ubugambanyi. Ejo twabiganiriye n'abagenzi banjye tureba ku ijambo rya Perezida Tshisekedi mu minota igera hafi kuri 20, aho yashinje u Rwanda nyine ko ruri inyuma y'umutwe wa 23 ndetse n'umutwe wa RDF, ni ukuvuga ingabo z'u Rwanda. Avuga yuko ntacyo atakoze kuva yagera ku butegetsi kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo gikemurwe biciye muri cooperation, ariko abo yise inshuti nyine ze yabonaga bakaba batarabyubahirije, ahubwo barahisemo gukomeza gushotora igihugu cye cya Congo. Uyu munsi Kagame nawe akaba yafashe ijambo avuga yuko gushinjanya bitazakemura ikibazo cya Congo. Avuga yuko rero abantu bakwiye gushakira igisubizo hamwe kibazo biri muri Congo, cyane cyane njya gutunga agatoki ingabo z'umuryango w'abibumbye zimaze imyaka irenga 20, ariko ngo nta mahoro zigarura. Atanga urugero ati ibibazo byakemuka nk'uko twabikoze muri SADC no muri Repubulika ya Central Africa. Ese koko byaba ari ukuri? Ntabwo mbizi niba bizakemuka nk'uko Kagame abiproposa. Cyakambanda nagira ngo ikaze rero kuri izi ngingo tugiye kubakiraho, tureba amadiskuru cyangwa amagambo y'abakuru b'ibihugu muri Loni na impact afite muri geopolitike. Turareba uruhare rw'Ubufaransa kuko rurimo ruravugwa cyane muri kino kibazo. Turareba intambara muri rusange kuko harandikwa byinshi. Reka maze ngo ikaze ari kusuhuza abateze amatwi ikiganiro. Ikaze mu kiganiro Dr. Kambanda.
Yes, murakoze bana Serge. Kuba turi hamwe mu kiganiro ni byiza. Ndabashimiye kuba mwantumiye, ndanasuhuza abo turi kumwe muri iki kiganiro, abari butange ibitekerezo bose ndabasuhuje, kandi numva ko turi bugire ikiganiro cyiza. Murakoze.
Urakoze cyane Dr. Kambanda. Mu ijambo rya Perezida Félix Tshisekedi yashinje u Rwanda adaciye ku ruhande, agaragaza nyine ko ari umuturanyi mubi, agaragaza uruhare rwa RDF ndetse n'u Rwanda ku by'umwihariko, ashimangira yuko M23 ifite ibikoresho bikomeye, ariko kuvuga M23 ubwo ni RDF kuko arabyivugira. Mu ijambo rya Kagame uyu munsi nawe ati guterana amagambo no kwitana ba mwana ntacyo byadufasha. Reka dushyire agace gato ka audio hano k'ayo magambo yabo mbere yuko twakomeza tuganira kuri kino kibazo, unambwira yuko wowe ubyumva nk'umusesenguzi Dr. Kambanda.
En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directe de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23.
President of the General Assembly, Secretary General, Excellencies, Heads of State and Government, Distinguished Delegates. In the Eastern Democratic Republic of Congo, recent setbacks have served to highlight that the security situation is fundamentally no different than it was 20 years ago, when the largest and most expensive United Nations peacekeeping mission was first deployed. This has exposed neighboring states, notably Rwanda, to cross-border attacks that are entirely preventable. There is an urgent need to find the political will to finally address the root causes of instability in Eastern DRC. The blame game does not solve the problems. These challenges are not insurmountable, and solutions can be found. This would ultimately be much less costly in terms of both money and human lives. Despite shortcomings, there are examples to demonstrate that international cooperation can successfully address the issues that matter to all of us. Regional and bilateral initiatives have been proven to make a big difference, whether in the Central African Republic or the successful engagement to contain violent extremism in northern Mozambique conducted by Rwanda and the Southern African Development Community. If this approach were tried properly in DRC as proposed by the Nairobi process, it would make difference. However, to be sustainable, such efforts require consistent financial support from the international community. A lot is at stake, and time is not on our side. We cannot anticipate or prevent every crisis, but we can be better prepared to react quickly and effectively when needed, especially if we work together. I thank you for your kind attention.
Dr. Kambanda, uramwumva Kagame avuga ati inzira ya politiki n'ibiganiro nishobora kugera kuri root cause y'ikibazo cyo muri Congo. Nanone arisabira community internationale gushyiramo amafaranga muri ibyo bibazo kugira ngo wenda we abikemure nk'uko abyumva. Ariko twatanya tukubaza tuti the root cause y'ikibazo cya Congo cyangwa umuzi w'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Congo cyaba kizwi cyangwa cyaba kitazwi. Kuki Kagame avuga ati bagomba kubanza kwidentifiya the root cause y'ikibazo kiri muri Congo mu burasirazuba bwa Congo magingo ya Dr. Charles Kambanda?
Birumvikana Kagame ari muri situasiyo y'ibisambo bisanzwe bafatana baba bafatanye igihano noneho akanabura uko yisobanura muze gutanga urugero kera tukiri abana kandi uyu mugabo yitwaga nawe Pawulo yari igisambo iwacu iwacu twabaga mu cyaro hari umunsi bamufatanye ibitoki yibye ariko yibaga ibintu byose ariko nibo bamufatanye ibitoki bamukubise none ubu umucyo wo gufata abantu abaturage bakabahana muri Uganda uracyariho cyane bamukubise cyane none bagatangira kuvuga ati igari narigurishije kwa kanaka bakambaza ati n'igari y'akanaka niwe waribye ati yego ati ariko turakubaza ibitoki sasa yivye ibitoki wariyo bijyanye he sasa kaga ameze nk'icyo gisambo kiriya cya Pawulo bamufatanye ibitoke noneho we agatangira avuga ati nabya egari nibye mbere narigurishije kwa kanaka bari kumubaza ibintu biri documented ntabwo ari ibintu byo gushakisha kisekedi we yaramwungurutse hose akabanza agashaka ibimenyetso byose bikaba documented amaraporo z'amafoto zose bigaragaza uko kaga yinjira muri nini muri Congo uramubona ko nawe yerina no kuvuga ati Congo irambeshera ntabavuga ko Congo imubeshera ahubwo we ashaka gutanga version ye y'ikibazo nuko cyakemo nta ubundi iyo umuntu akureze urakora counter argument uwakana ibyo akurega ariko Kagame arabizi ko muyeze inama zose agiye ajyamo nabo basekedi na hehe n'ibihugu bitandukanye baramugaragariza documentary evidence ibintu biri recorded neza byanditswe neza byafashwe neza mu mafoto muki adashobora kuhakana akaba ariyo bakoresha kumupininga down anyhow so nayo mambo ari kuvuga ibi bintu akajyana ngo noneho ngo Monusco ntabwo yakoze akazi ngo akasa nkaho ari kurega Monusco nibya bindi nyine bamufatanye ibitoke ariko kuba n'igari nawe yararibye akabavuga igari aho kugira ngo avuge ibitoke iyo ni defense mechanism icyo turi kubona sasa hivi ni Tshisekedi ashize neza ashize Kagame cyangwa Congo yashize Kagame muri pozisiyo Kagame ataragera ajyamo ubundi Kagame yari amenyereye situasiyo akontrolinga narrative awo afite excuses zigaragarira buri muntu wese zishobora kugaragarira abantu benshi ariko sasa hivi abanyekongo bafashe umwanya wabo kandi umwanya bafashe bakawukoresha nabo mu kwetegura diplomatically militarily na politically muri rusange ku buryo sasa hivi aradadiye nta hantu ashobora guhungira ikibazo so iyo niyo situasiyo arimo wabibonye cyangwa urabibona no muri body language ye urabibona ko yarenzwe kubera za raporo za UN zirahari hari umusimamo wa East African Community ni African Union East African Community iravuga ati M23 egombye kurekura uduce twose yafashe African Union biya rya Angola nayo ikavuga ati M23 egombye kugenda M23 batu kuvuga Kagame noneho Kagame muri bya bindi byibazo kuba adafite abantu bamugire inama ari kwigira mutego neza wa Congo ntabonda menya neza ibyo iperereza ry'Ubufaransa ryavuganye n'Abanyayuganda n'Abanyarwanda n'Abakongomani ariko ubwo bimenya ko ibyo by'ibintu bisa cyane nuko iperereza ry'Abafaransa igisirikare cy'Abafaransa nicyo cyatangije ibyo bintu byo kumvikanisha Kagame na Tshisekedi kandi babatumiye bivugwa ko mu bihe bitandukanye bavugana nabo mu bihe bitandukanye bavugana n'izo groupes zitandukanye igisirikare cy'Abafaransa twibukiranye ko Abafaransa bari muri Congo batwininga Abakongomani kwerwanaho kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo wemwe ko umwami w'Ababiligi kimwe na Blinken bakoze conclusion esa neza ati mwewe mukore igisirikare discipline mu gisirikare mukore igisirikare gikomeye murinde ubusugire bw'igihugu cyanyu Abafaransa bari muri Congo kutweninga Abakongomani kurinda ubusugire bwabo ninde kibazo kubusugire bwa Congo cya mbere Abafaransa baratsinze kimwe n'uko Abakongomani babizi noneho Tshisekedi awo ari gutsinda akaga igitego gikomeye cyane no gukurura akaga imbere y'Abafaransa muri ikibazo cya Congo n'u Rwanda urabibona ko urabibona aho Abafaransa bahagaze tangira muri rasio y'Abafaransa na South Africa buriya nabo South Africa bavuga icyongereza ariko South Africa n'Abafaransa bari hafi cyane barafatanye cyane muri za business kandi iyo tuvuze Abafaransa tuba tuvuga igisirikare cy'Abafaransa bari hafi cyane ya South Africa South Africa omusimamo wayo turawuzi kubera bonta nabo batinya kuvuga direct ku kibazo cya Congo nanone leba Abafaransa vis-à-vis South Africa DRC Congo hariya ibyo Abafaransa bakeneye muri Congo ni byinshi cyane kandi bari kwirukanka kugira ngo ibintu nabo bagire icyo babona muri Congo kandi bakibona ndani apana kunyura mbano ba middlemen kubera ko sasa hivi umukino umaze guhinduka cyane wa exploitation ya resources zo muri Congo bashaka kuvanawo middlemen kandi Kagame niwe wari middleman Kagame no ninga ba broker bari abamazu banyira amazu na bantu bashaka kuyakodesha hagati akabamo broker so leba France vis-à-vis interest za France mu Rwanda vis-à-vis interest za France muri Congo na methodology sasa hivi egezweho mu kuexploitinga resources zo muri Congo ntabwo akiri kuri ya methodology ya kera yo kunyura mu bantu bo hagati bakabageza muri Congo kubaheka nta bati bakeneye baragenda directly ibi birakwereka ratio eri hagati cyangwa birajustifia ratio turi kubona hagati ya US na Congo nyuma ya Blinken kujyayo wabonye ko Biden yatumye yohereza yo special envoy iwe ku bintu bya energy kandi yango barabivuze kiriya gihe tuvuga ati kugira ngo tuimplementinge policy ya Biden ya green energy muri US tukeneye Congo cyane ni ukuvuga ngo icyo rya nyuma US yashobora gushaka cyangwa kwifuza ni intambara muri Congo bashaka resources ziveyo vuba kugira ngo bakore politiki yabo cyangwa politiki yacu hano ya green energy policy. Na iyo mpamvu BRIC ni akivayo bahise bohereza special envoy Biden wa Biden ku bintu bya energy. Nanone tugombye kwibuka ko ibintu turi kubona binyamakuru bishobora kuba bifitanye abo bifite abo bihuriye. Abantu bavuga ati Congo yabonye ibikoresho bya gisirikare binshi bivuye mu Bushinwa no mu Burusiya na South Africa. Icyo abantu benshi batajya bibuka nuko Amerika ntabo twebwe hano tugikora intwaro ziya zo hagati cyangwa zikiri se cyangwa hagati gutya tukora ibitwaro birya bya kirimbuzi niyo tukorera hano ariko nabyo biri limited. Industry yacu y'intwaro inene tubikorera mu Bushinwa, hari na South Africa, hari South Korea, hari Japan, abo nibo dukorera ibiwanisho nyine bijyanye n'intambara zaba nka muri Congo. Ni ukuvuga ngo biriya bikoresho, kandi mwibuke ko iyo uguze ibikoresho bya gisirikare muri process zisanzwe zo kugura ibikoresho biratinda, ntawe wipfa gusohoka kuriya. Ariko iyo USA biguhaye muri industry zabyo birihuta kugeraho, birashoboka ko n'ibi bikoresho turi kubona sasa hivi abantu bavuga ngo byageze muri Congo bishasha, birashoboka ko ari Amerika ibitanga, kubera ko twebwe sasa hivi hano ntabwo dutanga ibikoresho bya gisirikare tuvuye muri Amerika tuvanye muri Amerika. Igihugu dushaka kuba cyangwa dufitanye kontra guha ibikoresho turababwira ati mujye muri South Africa babakore ibiganisho ibi n'ibi babahe bya Indonesia, bya South Korea, Ubushinwa, ibintu bimeze gutyo niwo bakore ibikoresho bya US. US nabo igikore ibikoresho binshi bya gisirikare mwe bikorere hano ibinshi biva hanze. So ibi bikoresho byihuse kugira muri Congo nabyo ntabwo nabishyira amakenga. Bwana Saje nagize amahirwe imyaka ine ya administration ya Trump, nakoze hafi cyane muri administration ya Trump, naje kumenya ibintu byinshi bya US. Naje kumenya kubera nari mfite na access with classified information ya US. So muri experience yanjye ndabizi ko ibikoresho bya gisirikare ntawe bipfa gusohoka gutyo kugenda vuba vuba, kuba byagiye vuba vuba byihuta gutyo bakavuga ko byageze muri Congo. Abo nabo je pense que harimo direct order ya US bategeka bari ziriya za factories zacyo ati mutange ibikoresho. Ariko nanone turacyareba Ubufaransa, kubera iyo element y'Abafaransa kujya muri iki kibazo ni ikintu kinene cyane. Tugombye kugira ngo tucyanalize neza, tugombye kugisasira neza kugira ngo noneho tukijye muri analysis neza. Turebe nanone ratio y'Abafaransa na United Arab Emirates, ubwami bw'Abarabu cyangwa ibihugu bye, you know, United Arab Emirates, UAE. UAE, Abafaransa na US ni kimwe, ni pata n'uruzi. Kubona uko bimeze muri politiki, mwibuke ko ejo bundi UAE yemeje ko igiye gushinga embassy i Kinshasa direct, kandi ikabemeya miliyo za amadolari cash kubafasha muri ibibazo barimo. Iyo embassy bategetse ko eba mu kwezi kwa cumi, kwezi gutaha. Bivuze iki? Amabuye y'agaciro menshi.
Bashaka kuvuga leta zimwe z'Abarabu?
Yes, leta zimwe z'Abarabu. Nashaka kuvuga ariko ikinyarwanda cyanjye cyane. Yes, leta zimwe z'Abarabu. amabuye menshi kaga yibaga muri Congo cyangwa amabuye yibaga muri mu Rwanda yajya niwo yajyaga ariko none bagiye kwishyira embassy yabo bagiye gukora na direct na Tshisekedi basi nyina amasezerano ejo bundi na Tshisekedi yovuze United Arab Emirates leta zunze z'abarabu ntabwo ushobora kubatandukanya n'abafaransa n'abanyamerika ni kimwe bagiye direct muri Congo bagiye gufungura embassy yabo babahaye amafaranga sediri kwa sediri ke wa mugabo wacu Kagame wibaga cyangwa akakira amabuye avuye muri Congo ayajyana hariya muri leta zunze z'abarabu none abarabu bagiye kugenda kuyishakira direct kwa Tshisekedi bakoranye dio nawe babisinyiye ejo bundi agiye bagifatanyiza embassy Saudi Arabia nayo umwana w'abanyamerika n'abafaransa nayo yamaze kwemeza ko igiye gufungura embassy muri kwa Tshisekedi ngirango nabone batarasinya amasezerano bagiye kuyasinya vuba noneho rero ubufaransa ngo bugiye guhuza Kagame na Tshisekedi twibuke ko Angola abafaransa n'abanyamerika ni patano rugi Angola kugira ngo bayiwe eriya fonksiyo yo kuhagararira African Union ejye ku mu kibazo cya Congo n'u Rwanda ntawe ushobora kuba byarabaye Amerika n'u Bufaransa batabihaye umugisha iyo tuvuze Amerika n'u Bufaransa nuko muri system mpuzamahanga sasa dufite Ubufaransa ni bo godfather wa Afrika cyangwa penholder ba Afrika ni bo sukuve ya Afrika ni bo bashinzwe Afrika Western allies ntawe bajya muri Afrika dai batafite uko bumvira cyangwa uko bavuganye n'Abafaransa novuga ngo sasa hivi tuli muri situation tuli kuvuga Abafaransa Abanyamerika bahuriye he niyo leta zunze ubumwe z'abarabu Saudi Arabia nanone n'isoko ry'amabuye Kagame yari afite y'amabuye ava muri Congo so noneho ke baze aneba iyo niyo situation Tshisekedi avuganisha hehe Kagame mu kuzanamo abafaransa eriya pozisiyo ya Angola ku kibazo cya Congo n'u Rwanda niyo pozisiyo y'abanyamerika niyo pozisiyo y'ababirigi ejo buri mwami yarabivuze niyo pozisiyo wera no wa Faransa batarivuga direct ariko nayo pozisiyo y'abafaransa kubera twebuke ko Abafaransa niyo bayoboye MONUSCO. MONUSCO raporo zabo murazebuka icyo zavuze vuga ku bushotranyi bwa Rwanda. Tshisekedi ari gushyira umugozi muri Kagame kuri Kagame amukurure kwa kundi yamukuruye akamujyana Angola cyangwa akamujyana e Nairobi akamugaragura mu byondo neza mukigute report za UN zirahari abafaransa barazifite Tshisekedi arabwira ngo tushaka ko report zaba zose zirebana n'u Rwanda n'ubushutanyi bw'u Rwanda za UN zijyanwa muri Security Council tushaka ko imyanzuro ya East African Community na African Union harimu ko ziri engabo z'Urwanda ziva ku butaka bwa Congo hamananiza tushaka ko bishyira mu bikorwa noneho Kagame atareba neza ebintu abafaransa bari kumujyana muri security muri UN Security Council kumufatira sanctions kubera kisekere ari kubabwira ati tushaka ko ibi bintu bijya muri Security Council abafaransa niyo bashinzwe Africa muri Security Council ebugu wakavuze ko ukuvuga ko biri hafi y'abayobozi harimo Angola na Senegal noneho numvise ko na Sare wa Senegal ya haisekedi ya mafaranga yo kuwanya ibihebe ya mwaye sizi ni miliyoni ya madolari muri cash avuga ngo kisekedi ashobora kuba ari muri strategy yoko abafaransa noneho baridinga mu kuzana eriya raporo banafatira ibyemezo eriya aggression biye byaha bya aggression kandi yorebye interest za Bufaransa muri ibihugu byose biri involved muri hariya muri Congo urabibona ko uretse kukinisha Kagame nta kuntu Bufaransa baba ku ruhande rwa Kagame Bufaransa bajya ku ruhande rwa Kagame ngo bukure iki dore ko nokuba omubroka omuhuza muri business ya muri Congo bamaze kubimwambura bwana Sarize niba leta zunze za Arabu zigiye kwegera mu soko ya Congo direct Kagame akazike ka middleman muri mu magwi ya Congo kasigaye hehe kubera ya magwiye destination yayo ya mbere ekomeye soko likomeye yali leta zunze ubumwe za Arabu niwo hambere yabijyanaga noneho bo bagiye kwegerayo kwa Tshisekedi kugira ngo bakore akazi nari amafaranga bahaye Tshisekedi babone nyungu babone a value for their money bashaka gutangira gucukura bashaka gutangira kugura amabuye direct basa yuze mu ntambara za Kagame obose hagati ya Tshisekedi na Kagame ninde bavana mu nzira birumvikana ko ari Kagame novise abantu bamwe bavuga ngo abafaransa bari gukina Tshisekedi no kubera abafaransa ni inshuti za bari abanyusi ngo na Kagame ibi bintu simbyemerangiye bana kalize olabizi cyangwa ugombye kuba obizi cyangwa ushobora kuba obizi ko nyusi ntawo ahuriye n'abafaransa ahubwo nyusi Kagame yaramubeshye ngo njyewe nzakuvugira mu Bwongereza mfite batone Breyer bakomeye mu Bwongereza uyu rubanza rwawe nzakuvugira urubanza rwawe ntugire ikibazo bazarufuta aya ibi bifaranga bagusabye muri mu Bwongereza mu rubanza rwawe nzakuvugira bizavaho nyusi nawe akezera Kagame yezera ko Kagame ariyo umuntu ukomeye mu bazungu mu kubaha mu kuvugana n'abazungu nyusi nawe atirika nanjye ndaguka nuko nyusi na Kagame baze kumvikana na kimwe n'uriya wa Zimbabwe urabona sasa hivi muri imizi umugabo wa Zimbabwe na Kagame barafatanye cyane
Nelson Munangoga
barafatanye cyane ariko nta bafatanye kubera Munaganwa akunda Kagame no ni kubera ko Munagana Kagame nawe yaramubeshya yonyuze cyane muri Musiwa ati njyewe Kagame ni njyewe uvugira abaperezida ba Afurika mu bazungu ibibazo byawe nzakuvugira birangire nabo mpamvu yari yamubeshye ngo agiye kumuvugira ngo bamwemere kujya kwa Queen kandi na Kagame nawe bamusize mu gikoni umuntu ashoboye kwivugira avugira gute Munagana no kuvuga ngo ibintu bavuga by'abafaransa none wumva n'ukuntu Kagame bamwimye amafaranga area ya totali yari yo muri Mozambique abafaransa barayamwimye baramukinye totali nayo atina amafaranga dufite ubu noneho totali bamaze kwirwa bavuga bashi na totali ntabeza akora business hariya mu gihe cya hafi so kaga ashobora kuba yebesha kuri ibintu ubu no kuri za situation zirimo kubera adafite n'abantu bamugire inama kandi ntabafite intelligence Kagame ntabagira intelligence agira amatiku bari abanyakarundi bashinzwe ngo intelligence ya gisirikare kubera intelligence ya gisirikare nukuvuga ngo no hanze ni hanze y'igihugu agombye kuba amasitarinze circulation zose amasitarinze ibintu ukuntu abantu bamuvinga n'ibihugu bimuvinga na za deals zose agombye kuba azifite ariko afite bihe so njyewe mbonamu ibintu byo France kwinjira mu gihe kibazo bishobora ahobo kuzatuma kaga bamushya mu kandi kagozi ka Security Council kandi ntabwo bizatinda tuzabibona ntabwo mbona ukuntu abafaransa bazajya ku ruhande rwa Kagame kandi ba allies babo bose bamaze kujya ku ruhande wa Tshisekedi na yo confidence Tshisekedi avugisha hariya bigaragara ko Tshisekedi afite confidence in a sanswe ari kuvugisha hariya noneho kaga we akajyana self defense eriya itafite icyo emugeza hari ibintu bise Kigali birasekeje cyane Kigali yevuga ngo Secretary General yatinye kuvuga u Rwanda mu izina babyanditse mu kinyamakuru binyamakuru byabo ariko wansarije ni principe ezuko muri mu gihugu cya dictera buri muntu wese agombe gufata character kugira ngo surviving kugira ngo batamuniga kugira ngo batamwica agombye gusa neza no mu dictator na dictera character ya dictera ukuntu Kagame atekereza no ukuntu akora ibintu cyekenye ibisigaye agakoresha agatuza kandi nakuwaza agafite nako n'abanyarwanda bamwe bitwa kubaranize batekereza cyangwa bakora tekereza mu kuvuga ngo eriya speech ya Secretary General ngo nuko Secretary General atinya u Rwanda ibyo ntabari byo
interview yahaye France 24 cyangwa RFI
yo n'ibintu byacyana ubundi Secretary General kiranazira ko avuga arega cyangwa yataka igihugu runaka subire inyuma urebe n'ibintu byarasha ibintu byane ni ntabajya avuga amazina kubera iki Secretary General ni umukozi w'ibihugu byose buri gihugu ni umukozi wacyo agombye kuba muto agombye kwirinda gufata umusimamo ku kibazo cya cyo cyose kubera iki kubera niwe muhuza agombye kuba muhuza agombye kuvugira bose therefore kuba ahubwo Sekretari General yavuze na byinshi kubera ikibazo cyo ukuntu ikibazo cya Kagame na muri Congo giteye cyatumye umugabo adefining igihugu n'ubu atavuze izina ryacyo kubera nabo byaramurenze Sekretari General afite azineza ikibazo cya RDF muri RDF kubera afite za report za the security za ba special nini ba you special investigators cyangwa researchers ba UN afite iyo wafite na personal contacts hariya wewe ugeko perezida wa Congo wa Angola na secretary general wa UN na abantu benshi cyane kuva kera bafitanye nabo bahuriye muri za business kandi hari injyango na business Kagame yambuye aba bagabo bahuriyeho siko yari abambuye nabo Angola niwe muhuza wa Afrika munavuga ngo muri ibi bintu byose bavugira muri Angola perezida wa Angola na secretary general wa UN babivugana nk'inshuti ku rwego rw'ubushuti kubera ni inshuti bari hafi cyane but they are close cyane asaraba na secretary general hari close cyane nanone bakakubwira ati Angola yatanze miliyoni z'amafaranga gufasha Tshisekedi Angola bavuga ngo perezida wabo kumva buri kintu cyose secretary perezida wa Angola avuga cyangwa azi nuriyo mugabo wa Sekretari General wa UN arabizi bariya ni inshuti cyane kwa kundi ushobora kuntelefona anytime nanye afitefona anytime ni nako perezida wa Angola na Sekretari General bameze bari so close ntabwo bakominika bakoresheje official channels buri gihe bo barazanye bari hafi cyane Sekretari General kuba avuga biriya bintu ntabwo ariko atazi ntabwo ariko atinya u Rwanda oya ahubwo yakoze ibyo Sekretari General agombye gukora kandi Kagame we n'abambari be bakabibonamo ngo insinzi ivuye he nayo mpamvu urabona buri akaga afite ibibazo bikomeye cyane kandi bimwe mu bizatuma ahirima nuko atagira n'abantu bamugira inama y'ukuri apana abandi baba bamushakamo amafaranga ngo bari mbazungu bamugire inama abazungu bamwe bamugiriye inama ati kugira ngo ukomeze obe ku rwego mpuzamahanga none wunyura mu bintu bya agriculture aho bamaze kumukubica ahantu hose abazungu bakajya bamwe bakagira bakamubesha bariya biba n'abafatanya mu kwiba bakamubwira ati genda none wo onyure muri ngo ne African what food ariko byamufanye nabo yabonye nta muyobozi n'umwe yabonye urese uriya warushye nanone yabeshe ko azavugira munagana uriya wa Zimbabwe niwe yabonye nyine urabibona ko iyo forum iyo nini iyoboye n'umudamu wa Kalibata baba muri Kenya none baramubesha
African Green Revolution Forum
aha bashakaga ko oriya madamu wa Kalibata yarabamukoresheje ati hamagaza abayobozi ba Afurika dukore inama yacu kugira ngo nanjye kaga noneho nzajye muri iriya inama y'abayobozi bakomeye yigaga kuri polisi y'ibiryo ku isi hose iriya ngira ngo warayibonye yari irimo US irimo kwasa abafaransa barimo
na European Union
European Union n'ibiki none wowe kaga yashakaga ngo ajye kuri presentinga Africa atange ajye kuvuga iriye myanzuro y'abaperezida muri ya forum ye ya yo ye kigali yarayikoze koko yabishyizemo amafaranga ariko byaramufanye kuri inzego zibiri urwego rwa mbere abayobozi ba Afurika banze kubijyamo yabonye uriya wa Zimbabwe wabonye warushi ngaravugira of course yamubwiye ati ngwino nkuvugire wowe ntugire ibibazo nzakuvugira ahantu hose nawe akaza levo ya kabiri aho byamufanye yari azi ko azajya kurepresentinga Afurika muri iriya forum yiga ibiryo full police ku isi agiyemo nka Afurika abwiriye imyanzuro y'inama ya Kigali wapi abo bamutumiyemo hariwe ko
naitiejo mu ijoro ryashize yari yitabiriye inama cyangwa ikiganiro cyakoreshwaga na Charles Michel cya Global Food Security Summit aho nyine yarara aho ngaho nawe ateze amatwi kimwe n'abandi
of course Kagame iyo atagiye kuri high table ndavuga high table yagombaga we yashaka gahunda iriya imibare yabo gukoresha kiriya kintu cy'i Kigali yashaka kuza kuri representing Africa noneho avugire Afurika atangiriye imyanzuro yeri ya forum aze kuyitanga hano ariko reba bamushyize muri karubanda nyine kuba mu bandi kure nawe yagiye kumva ikiganiro kandi uwi Misheri yari arimo muri eriya wene yagombaga yashobaga kumupangira akagira ijambo afatamo ariko wapi byaranze so iyi mibare yose ari gukora ntabiri kurya kubera ubushotoranyi bwe wewe kuko nk'eri uri umubirigi
Charles Michel
oya hari umubirigi oya wari washinzwe uruganda rwo gukora ngo za gold processing a gold
yeah ndamuri
urambona Kagame yamwinjije Uganda oyo muri umubirigi yari yashinze Uganda muri Uganda Kagame akamujya mu matwi akamukomvisinga ati Uganda wapi nta business iriyo ngwino hane wacu akagenda kumpangira ngo mu Rwanda bakabikora nyine ejo bundi umubirigi baje kumukubita sanction Kagame yahise amusezera n'imitungo ye wapi ikahinduka ya Kagame ariko nanone imibare ya Kagame mibi of course ye muwe Museveni yari preinze kuru ati n'ubundi ko wari wamwibye nta mugabo twari nari namuzanye ngo dukorane business zacu waramwibye ukamujyana ukamubwira amabi yose kuri Uganda okay nta kibazo ubu yamenye ababi n'abeza kubera twebwe hano yahavuye nta muntu wamwambuye n'ubwo imitungo ye iracyakora waramujyanye akubaka iki kinini cyanyu bamaze kumufatiza sanction wahise umwambura ubwararira ariko none uwo umuzungu nawe yaramuhimye kubera nawe afite uyu mubiri yafite za contacts muri leta zunze ubumwe z'abarabu arahakorera cyane bishoboke ko nawe yagize n'uruhare rukomeye mu kumvisinga UAE kuva kuri Kagame kuri kugura amabuye ya Kagame hatuwagiye tukayagura direct uramubona ko birana sio bila shoboka so imibare ya kaga y'ubugizi wa nabi ifite limit narekeye imibare y'amafuti abane n'abantu neza cyane cyane abanyarwanda areke kubona abanyarwanda nk'ibicucu bantu badafite ubwenge agombye gufata nka aho they are second class people kugira ngo noneho we akumva ko abanyarwanda yabakoresha nka forum gusa yo kugera ku bazungu abane neza n'abanyarwanda abane n'abantu neza ave muri biriya bintu by'imibare yobuswa idafite icyo imugezaho amaherezo azagenda agwa mu kagoze kamwe kukandi kamwe kukandi kugezaho Kagame azahinduka amateka ndakubwiza uko nkurikije histori y'abafaransa na politiki yabo yo muri Afurika abafaransa bashobora kuzaba mu bantu ba mbere bazaherekeza Kagame kuneza ni ukuvuga ngo mu buryo bwa Charles Taylor cyangwa kunabi mu buryo bwa Gaddafi so Kagame abe maso imikino ye ifite limit nuko mbibona
murakoze cyane Dr. Charles Kambanda hari bimwe wenda mu bibazo ngaruka y'inyuma kuko Kagame yavuze nyine ko akarere kagomba gushaka umuzi w'ikibazo hariya mu burasirazuba bwa Congo kandi nanone aravuga ati twabikora biciye muri politique regionale avuga icyemezo cyafatiwe na Nairobi cyo kohereza iriya brigade ya East African Community kuza guhashya imitwe yitwaje intwaro hari mu gihe point com aravuga ngo byanyuma kuri bya Kigali bavugaga baravuga ngo Tanzania yanze kohereza ingabo muri Congo igihugu tuzi cyamaze kohereza ingabo hariya hari igihugu cy'u Burundi hari igihugu cya Kenya tuzi ko cyari kinaza gifite uko zari zaje na mbere muri cooperation hagati y'ibihugu bibiri South Sudani yari iri mu myiteguro Kenya iri mu myiteguro hari ibihugu byari biri mu myiteguro bivuga ko nabyo bitarenze ukwezi kwa cyenda ingabo zabo zagombye kuba zageze hari u Rwanda ruravuga ngo Tanzania yanze kohereza ingabo ku rundi ruhande nanone ukumva Kagame avuga ati natwe baratwangiye ni nko kujya kuregana muri ni wa mugani nkuko bivugaga ari ukwangira ingabo z'u Rwanda muri Congo twabivuzeho nduba twanabigarukaho wenda gatoya aho Kagame yavuga ngo Tanzania yanze kohereza ingabo Kagame yaba azi politika Tanzania vis-a-vis n'ibirimo kubera muri Congo n'umubano ifitanye na Congo Dr. Kambanda
reka niba nayo nakubwiye ngo nana intelligence bafite amatiku bakayitira intelligence Tanzania ukurikije amakuru ava muri intelligence community hariya Tanzania ifite ingabo nyinshi hariya muri Congo ntabwo ndi buvuge time nawo baba ariko Tanzania ifite ingabo nyinshi hariya ariko urabona Tanzania politiki yabo ni politiki yo guceceka kandi iyo urebe Tanzania nabyo bijya byobuswa bya Kagame akora Tanzania na Kikwete bamezenga Amerika na ubu sasa hivi Amerika na Obama yagarutse ku buyobozi anyuze muri Biden ubu tuli muri manda ya gatatu noshaka wabita manda ya gatatu ya Obama muri Kenya muri Tanzania noshaka wabita manda ya gatatu ya Kikwete uri omudamu na Kikwete nipata n'uruji amfatawo nga modowe sasa muri ebiye obuzi bwanaye bwa Kagame obuzi bwanabye yabuye Kikwete kaza mukole ya Kikwete yarakekese nk'aba Tanzania muri rusange mu mico yabo no muri politiki yabo n'abantu baceceka bagakora ibintu bari bacecetse ariko ntugire ngo guceceka kwa Tanzania ntabwo biri in action kuri bo baba bakora ibintu biri munsi bikorwa so kuvuga ngo Tanzania ntabwo iri muri Congo ibyo ntabwo ruri busubireho cyane ntabwo uvuge ukuntu bajyayo n'ukuntu bakora n'ibintu bikorwa ariko ibyo niba koko no kubabyemera no kubura intelligence no kubatazi n'ibintu biri kuba muri environment yabo so ibyo byose bifate muri iyo njyewe mbifata muri iyo nini yo gushaka kuvuga ati biriya byacyana ati batwangiye ati ariko nakanaka bamwangi wowe bakwangiye tange impamvu bakwangiye ntabwo bakubajije abandi banjiwe dore ko batanahare biranditswe kiriyare byavuze kiriyare ko Rwanda ntabwo ruzemerwa kujya muri eriya muri biriya bintu kandi nanone eriya brigade edwariyaba East African Army Congo egumana akaboko mu guhitamo ninde uzaza igihe ki kandi azakora iki azagikorera hehe eyo ni discretion ya Tshisekedi so yego utandibire abantu bashobora kuvuga ati neba UPDF izajyayo umuhungu wa Museveni akaba ari hafi na Kagame no kuvuga ngo na UPDF izaba yihishe muri RDF izaba yihishe muri UPDF ariko wibuke ko na UPDF bayishyizeho specific limit zinazo ntabwo turi buzivuge ntabwo turi bujya muri icyo kibazo ariko abakongomani ntabari abaswa ibintu barabibonye kera barabiboneye kure of course bayifashijemo n'ibi bihugu so na RDF kwinjiramo enyuze muri UPDF bishobora kubagora bishobora kuzagorana mu bihe biri imbere onarebe n'ibyemezo bishobora gufatwa muri icyo gihe hagati aho ibi ntabwo tuzatuli wingiremo cyane tuzabivugaho bimaze kuba wenda tuzagaruka tubiganireho murakoze
urakoze cyane Dr. Kambanda tugaruka inyuma hano kuri kuri iyi nkunga Congo yakiriye cyane cyane iyo muri Senegal kuko Macky Sall ayoboye African Union yaje asimbura Perezida Félix Tshisekedi nawe wari umubanjirije kandi ni ku gihugu cye kuba ibihugu byinshi bivuga biti turashaka gufasha Congo gukemura ikibazo ifite ni ukwirukana Kagame muri Congo ni ukumwirukana burundu unibuke yuko Tshisekedi no muri disikuru ye y'ejo n'ijoro yongeye kubigarukaho ati nari narashyize imbere cooperation cyangwa ubuhahirane hagati y'ibihugu wari ukomoje ku byamabuye y'agaciro mu buryo burambuye I Kigali mu Rwanda batubwiraga ko barimo kuzuza inganda zitunganya amabuye y'agaciro bavuga yuko bagiye kuba aba mbere muri Afurika bafite inganda z'amabuye y'agaciro ubwo wahita wibaza uti izo nganda n'abari bazishyemo imari zizakoreshwa iki niba amabuye y'agaciro atavuye muri Congo Tshisekedi yongeye gushimangira ko we n'igihugu cye cya Congo na Zambia bamaze gusinyana amasezerano yo gukora za batteri elektrike zijya muri izi modoka nyine zikoreshwa ayo mashanyarazi urumva n'irindi soko batwaye rigumye muri Congo na Zambia ubundi batari banafite kandi urumva batwaraga izo minerals bazijyana hirya no hino mu gukora ibyo byose ukeka yuko the African Union ihagarariwe Macky Sall yaba yumva neza uburemere bwa agresiyo y'u Rwanda ku gihugu cya Congo Dr. Kambanda
Erika, rurasiyo y'ibihugu cyangwa icyo irasiyo y'ibihugu hagati yayo cyangwa imiryango mpuzamahanga akaba ariyo bitwa diplomasi harimo conventions zirimo hari ibintu bitavugwa bidakorwa hagati y'ibihugu urese mu gihugu nk'u Rwanda bo bayobotse kutagira umuco cyangwa gukora ibintu bidasanzwe bitari conventional biteye isoni umuntu utekereza neza atakora ariko kuba ibihugu bikeketse bikaba bitavuga direction u Rwanda ntabwo bivuze ko ntacyo biri gukora munsi cyangwa ntabivuze ko ntacyo bizakora cyangwa ntabivuze ko badafite batazi ibiri kuba ubwabyo gusa perezida wa African Union kuba atanga amafaranga yo gufasha Congo kurwanya bariya abantu kandi babizi neza amaraporo mpuzamahanga arahari ati n'abanyarwanda babateye ibi nabyo bifite icyo bivuze n'ubwo Senegal cyangwa African Union itajya hanze ikabivuga ariko no muri speech ya Kagame uko bibona birakwereka ko behind the scene nyuma y'ibyo tureba hari okunva confronting Kagame. Kagame ntabari kuriya yakabaye avuga birumvikana ko behind the scene baramubwiza ukuri, ariko nk'uko bisanzwe muri diplomasi abantu bize cyangwa abantu bamenyereye diplomasi bakora diplomasi y'umwuga ntabwo bakunze confronting abandi muri situation emeze kuriya, kereka iyo bigiye muri extreme. Nowe ibintu biri kuba muri 2022 ariko bisa neza n'ibyabaye mu gihe cy'amini na Nyerere. Ibihugu byacecetse ariko bizineza o bisapotinga Amin yaze kwisanga ari wenyine, ari wenyine nta gihugu na kimwe kimushyigikiye. Amin yasanze muri iyo situasiyo nayo mpamvu yabaye defeated. Kagame nawe ararisika kuba ibihugu bikeketse n'abantu bakeketse ntawe bivuze kuko nta kintu bari gukora cyangwa ntawe bivuze ko nta kintu bazakora, ariko bishobora kuzagira muri situasiyo yo gukora iy'ibikorwa kaga akisanga ari wenyine kandi avuga ko mutambwiraga yegeye silence muri diplomasi. Silence muri diplomasi cyangwa muri public policy muri rusange nayo ni decision, ni alternative ya policy, ni policy nayo. So njyewe kuba ibihugu bishobora kuba bigeketse ariko kari ibintu biri gukorwa n'ibihugu bitandukanye byose ukabibona biganisha kuri mu gusapotinga mu gufata mugongo Congo biriya bamubesha ngo n'igisirikare cye kirakomeye ngo nta muntu ngo na UN iragitinya ntagire ngo bari kuvuga ko igisirikare cye kitakubitwa. Aho ubona atareba neza bashobora kuba bari kumwanika, bashobora kuba bari kumwanika bamuhaye chance yo kumwanika nka uko banisa amini none wegeye kigere abure uwo aririra. Kagame ashobora kugira muri iyo situasiyo yo kubura umuntu aririra bose bamubwira ati ariko twara kubwiki wibuka cyagiye tukubwira twara kubwiki afate indege ngo arahunze bamubwira ati oya reka da ntabwo twakwakira cyagiye twara kubwiki. So njyewe no kumbibona.
None Dr. Kambanda dusubire muri SADC gato muri Mozambique wabaye nkubikomozaho totali rivugira yuko itizeye umutekano wo kuba yarizuminga ibikorwa byayo kandi bibuke ko siye wayo ubwo yajyaga Kigali mu Rwanda yari yasabye Kagame ati nta mutekano tuyizeye kereka RDF yagumye igakomeza igacunga ibirombe byacu. Nabonye avantieri ndakeka ari yese na avantieri cyangwa ejo washize handi Perezida Nyusi asura ingabo z'u Rwanda azishimira ibikorwa zirimo gukora muri Cabo Delgado. Ikibazo kiranga cyane uko bavuga ngo ikitwaga terorisme hariya cyangwa imitwe y'iterabwoba cyahinduye isura, gihindura tactique y'intambara kirimo kurwanamo kandi turabizi neza hariya muri Mozambique kagafitemo akaboko gakomeye cyane muri biriya bibazo biri hariya kuko amakuru ahari nuko abyemeza kwihutira kujyayo n'ibindi byose byakorewe hariya barabyivugiye bati bamwe bageze hariya bavuye mu Rwanda byaba bihinduye sura ki cyabya bintu bite totali ivuga ati nta kizere dufite yuko twatangira ibikorwa byacu banavuga ko twari tubyiteguye kuko umutekano ntabwo ingabo z'u Rwanda zirawugarura kandi bavuga ko ingabo z'u Rwanda zakoze akazi keza cyane. Ari nacyo kintu Kagame yavuze ati cyari gikwiye gukorwa nko muri Congo kigaca mu miryango yizi kominote kugira ngo bagarure umutekano. Ari nacyo ubona yifuzaga nawe ko yajya muri Congo agiye muri South African Community ziriya ngabo ya Brigade bakamwangira kandi akava ko muri Mozambique cyagenze neza, ariko urabona totality umutekano twiziraga ntabwo tuwubonayo bivuze iki cyacu kamanda.
Ariko shaje nyango twasubira ku munsi biri ibintu byamenyekanye ko agiye kujyana ingabo ze twavuze uko bizajya nako yagiye nako bimeze sasa hivi kwanza no mugiye ajyanda yagendaga connection yaba terrorist na Kagame intelligence community yari yifite deja kari agasaza kwa muri sahere kari yakande
Mustafa
na Kagame bakorana n'aba bantu bari bahinduye Congo bari bagiye bari muri Congo bapanga nanone kutransferinga knowledge muri Congo no muri kariya gace icyo ni cya mbere cya kabiri baravuze ngo hariya iriye ntambara ifite ibibazo bagombye kwitaho yego kariya ni agace k'abayisilamu ahanini ariko ni abayisilamu babaye marginalized ni abayisilamu bahinduye abacyakara babaha amazina ngo ni abaswahili ngo ni ibiki bakabambura uburenganzira bwabo nta mashuri nta biki bakaba nk'aho ari ikindi gihugu ariko nanone ari agace gakize cyane nanone ari agace kavuga n'igiswahili kayumva ko kakakiri igice cya Mozambique noneho rero abana bahariya bagira amahirwe yo kwiga ni babandi babona za bourse bakajya mu bihugu by'abayisilamu eriya Muslim Brotherhood yahateye hariya niyekunze gutangaza scholarship ku bana baba hariya bagaruka bafite ideology ikomeye cyane yo kwirwanaho na ideology ya isolation kumva ko bari isolated kandi bashobora nabo kwirwanaho bakakuriminga rights ku resources ziri mu gace kabo kugira ngo intambara bene iriya ikibazo kibe resolved Mozambiki egombe guhinduka politiki yayo na approach yabo muri kariya gake byanze bikunze kubera hariya n'intambara ya bene gihugu n'ubu harimo factors zo hanze kubera ibibazo binyiki bafite ariko hariya na bene gihugu bashaka kwirwanaho bagafashwa na bamwe mu bavuye hanze cyangwa bagafasha na bamwe mu bana babo bari radicalized kubera nanone situation besanzemo nabyo South Africa yavuze mbere yo kubajyayo bavuga bati icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane kigombye gushakirwa umuti wa politiki ndani y'igihugu kurusha gushakisha abacyashuro bajya baza hano mu icyo gihe bavugaga ubona rumaze kwinjiramo bavuga babwira Mozambiki ati mushake ikibazo kiri loko gukemura ibyo kibazo
Dr. Kambanda aho ngaho nukukunganira kuko hano mfite na article imwe aho umubishop witwa Denis Matsolo n'umumetodiste w'umubishop arashimangira yuko military action alone not enough for peace in Cabo Delgado bivuze yuko ibikorwa bya gisirikare hariya muri Cabo Delgado bidashobora gukemura ikibazo cyari magingo ye
bwana Sarije njewe muri histoire yanjye kirimba perebra nari mbonye assignment yo kujya data sinzi niba ni pronunciation nziza ariko nibuka data ngira ngo diocese ya niwo nagombaga gukorera nakuvuga ngo kandi byansaba kugenda kwiga Portuguese ariko bavuga bati kubera ko nze igiswahili hariya wahakora paruwasi ujya gushyiramo iri hafi n'umucyo wa Tanzania kurusha ahandi natangiye kwiga ibintu bya hariya aba pebwa bagomba kunyakira batangiye kunyweza za literature bambwira ibazo bihari no kuno bimeze so nuko naje kumenya ibazo bihari ariko yaje guhinduka bakambwira cyoya noneho ntaboza ja hariya bajya Zambia okay ariko none bimwe mu bintu tekereza kera kiri umusore tekereza bimwe mu bintu byatumiye banyindulya misiyo ni ukubera umutekano muke wari hari bavuga ati oya ntaboza jya so naje kumenya samu ibintu kera ntarajya no muri no ntaraza no muri ibi bintu by'u Rwanda n'ibi byose so kiyane ikibazo kimaze igihe cyane cyambana niye gukemura nta kuntu n'inka mu Rwanda niyo mu Rwanda uko bimeze iyo politiki yo excluding abantu ni ukubera ntabarya bacyo n'ibintu bakora mukabitesha agaciro kubera ko batariya abari aho niwe ikibazo cyane kikiri so ikibazo kiriya ntabari ikibazo bashobora gukemura no kujyana abanini abagizi ba nabi ba Kagame cyangwa ingabo bagombye kugishakira political public policy nyayo yo gukemura ikibazo muri ni nayo mpamvu sasa hivi bageze aho bavuga bati na RDF ebyo yirwebesha ngo yazanye umutekano nta mutekano uhari situba turi kubivuga oya ni totali totali uwo munsi yavuze ngo nta mutekano uri hariya nta mutekano uragaruka hariya barabesha ntabwo dufite gahunda yo kongera kubakorera vuba Kagame muri propaganda ye aratubwira ngo umutekano waragaruse twarawugaruye twewe ntanabavuga abandi avuga twewe RDF twarawugaruse ariko totali ikavuga atyo ya nta mutekano mwagaruye nta mutekano uhari so izo pozisiyo zibiri urazibona ko zitandukanye kandi zifite icyo bivuze yo utangiye kuyanalizinga ariko kaga arabesha modo ntabwo bari ari kuvanga ashaka gufunga abantu amaso ngo batareba acts of aggression ze ari gukora muri Congo ashaka kudivertinga kuvana attention y'abantu ku kibazo nyacyo ya creatize muri Congo abaganisha muri propaganda ze zo kubesha bya byo kubesha ariko none we kibazo nuko kwanza nawe yaranabyevugiye ntabagifite forum yo kuvugiramo tekereza kaga wo muri 2012 yazaga New York muri General Assembly akagira inama n'abayobozi bose hafi ya bose ku isi kubera iki yari akifite area middleman position mu mawe ya Congo yazaga UN General Assembly kugaragaza engufu ze yayoboraga inama z'ibintu bikomeye bya Afrika amajyambere ya Afrika n'isi yose ariko ubu sasa hivi aragenda gutega amatwi tanahamwe agaragara tanahamwe yewe n'ubu agiye kuvuga muri UN nta bantu bahari ngo bamwumve Kisekedi ari guhura na buri muntu wese hariya ejo bundi ejo azajya kwa Biden afite gahunda yo guhura na Biden in person Kagame umuntu ukomeye yashoboye guhura nawe ni meya wa New York mu bayobozi ba New York kandi n'uyu meya wa US abarobisti bamukiye amafaranga kugira ngo bamubonere umuntu yifotoza nawe meya nawe ubu sasa ari mu binyamakuru yisobanura baramubaza ati se kibi wahuye nawe gute kandi ikinyamakuru cya mbere cyamukubise Kagame yajyaye amafaranga muri rubanza rwacu rwa rwa ambasada Gasana. Nicho kinyamakuru kia cha New York Post. Nicho yakoresheje mu gutera Gasana. Ambasada Gasana bamaze kutanduka. Ariko sasa hivi yuko nkiri kumukomanga. Kinyamakuru cha ajya gaba faranga. Sizo kuno batanduka. Obonese kinyamakuru biri kumukomanga biri kukubita. Mayor wa New York wahuye na sechivi bamubaza ati ni gute wahuye nuri yageze nawe ababwira ati mumbabarire njyewe nahuye n'abayobozi benshi uriya nawe yaje mu rwego rundi rwego nta kintu ntanabo nibuka ne kintu kiri special twaganiriza nahuye nawe kimwe nuko nahuye n'abandi gutyo yaraze mu biro byanjye nta yindi gahunda dufitanye kandi kaka yarababeshe ngo yavuganye nawe ngo nawe yabuze byabeshya ngo yavuganye nawe umuganda
ahubwo nicyo nagiye kukubaza nyine ngo mu byo bavuganye harimo ikintu gikorwa cy'umuganda
hari igikorwa cy'umuganda ngo hari na free
kare free zone agiye gusangiza umuganda muri New York City na kare free zone
no way yamuyakanye yavuze ngo nta kintu yibuka bavuganye nawe ngo yaje gusa kumusuhuza nka meya w'umujyi nk'uko umugabo ari kubisobanura nyine kaga yabaye nk'uriya Kane bavuga muri Bibiliya amaze kwica murumu nawe Imana yaramubwiye ati uzaba ikivume uzagera abantu bose baguhunga ukubonye atere induru nta mahoro uzongera kugira kubera amaraso ya murumuna wawe Kagame ni Kane kandi Olebi karakta ya Kagame psychological. Isituasyo alimo. Bila muma baza. Ahobu amenya za ya hechenya. Ayamare muka. Abantu bameze nga Kagame. Babasa kuba hejuru ya buri kintu cyose. Babasa kwegaragaza buri kintu cyose. Yo agiye ahantu ntagaragare. Abure kwegaragaza. Anababara mutima. Abantu bakunze no kwiyahura. Yo bahuye n'ibibazo bene ibi. Ibi biba mukoreye kwa munini kwa Queen. Yari yazi ko biriya babesha abanyarwanda ngo ni perezida wa ngo ni uyoboye umuryango wa
Commonwealth.
Yo abanyarwanda bagira ngo n'amashuri twize. Abantu bagiye ku ishuri bakavuga ngo ni ngo bakabivuga. Ntari baho. Umuryango wa Commonwealth uyoborwa n'umwami kazi cyangwa umwami. Ubu sasa hivi ni umwami. Administrator wawo ni Secretary General wa Commonwealth. Umuntu witwa ngo perezida wa Commonwealth ni aba functional ku munsi bakora iriye nama kubera aba yitanze kuyakira. Kubera buriya Commonwealth nta mafaranga menshi abamu yo kuyitegura. Nayo mpamvu ibihugu benshi bihunga. Buriya nta mafaranga menshi aba nta mafaranga afatika aba mu gutegura iriye nama. Ibihugu benshi birayitinya kubera irahenze cyane. Bisaba igihugu gushyiramo amafaranga menshi. Ariko ni kubera iki ibihugu bishyiramo amafaranga. Ibihugu bishyira amafaranga muri iriya meeting kugira ngo bimarketinge produits zabyo. Kubera mumaranga amezi abiri mbere y'inama mu gihe cy'inama kwera umwe inama zitandukanye hafi ukwezi kose na nyuma y'inama nka amezi angahe muri international news mugurisha product zanyu muri international news icyo nicyo bagurira nicyo bishuri ya mafaranga ya Commonwealth. Sasa noneho kuba perezida wa Commonwealth chair wa Commonwealth ntabwo bivuze ngo ni wowe uyoboye Commonwealth no bivuze ko wakiriye iyo nama umunsi wayakiriye ufata ijambo n'umunsi otanga ku gihugu gikurikirawo nawo ufata ijambo nka outgoing chair muri organigram ya Commonwealth chair wa Commonwealth ntabwo urimo omuhango ibintu bya Commonwealth kuba kiye wabifata nka bijya kera nkiri mu Rwanda twagendaga gusaba umugeni bari abantu basabwa cyangwa
abantu twabyita ko uburi umukwe mukuru
yes nashagiriye jambo umukwe mukuru bari bafate jambo yo mukwe burangiye Oboyo munsi wagusira kuvuga ngo n'ubukwe bwanje bwabaye. Cyangwa kuvuga ati no muhango wanje. No. Iri ari functional death. That function gusa. So biya abanyana bavuga ngo Kagame niwe uyoboye Commonwealth. Ngira ngo none ubabimenye tumaze gihe tugabwira ariko abanya. Wagira ngo azatuma n'amashuri tugira. Abana bacu bigira mu Rwanda nabyo ni ikibazo.
Bize neza kongera kubikomozaho uriya mwanya nyine wa mugari ni umwanya w'icyubahiro nk'uko warubivuze kuko aba yahostinze iyo nama wanabonye yuko yaravuze ngo yatelefonye King Charles ngo baganira no guteza imbere Commonwealth uramubwira uti ndaguhamagaye ko wapfushije umubyeyi Queen yapfuye ariko twaganire no gukomeza guteza imbere uyu muryango w'ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza
Ibinyine byo kubwira ngo yavuganye na meya ngo ku muganda akavugana kandi buriya bwana Charles amaze igihe kinene muri Amerika ozi abanyamerika ntabakunze kubesha meya kukubwira ngo nta kintu twavuganye kirawe uretse kunsuhuza ntabwo yabeshe kubera ko meya yo abesha bashobaga no kumukuraho ku mwanya wa meya kubera ibintu byose bikorwa muri mu biro bye biba biri kode urabyumva buriya iyo ofisi ya meya mu gihe cya General Assembly kubera ko eba open abantu baragiye bakamusuhuza nawe akabasuhuza ariko nabo baba bagiye gukora business nawe none kubira ngo we yaganiriye ngo na meya ngo muganda ninga biriya bavuga ariko umunsi umwe ntabwo nabibonye ariko ubundi buri mwaka perezida wa Amerika arahagarara hariya muri UN buri mu perezida ushaka gufata ifoto nawe akaza baratonda umurongo perezida na madamu wa Amerika bafite aho bahagarara muri UN hariya none wa perezida bakagenda bakora ino kwa kundi ati ndarangije ngwino wowe ayarangije ngwino kambanda Shaja rangi, ebinu meza kutu. None uyo wefotoze na perezida akagenda akavuga ngo na uye na Biden. Sipasa. Arahagala laguti ya
perezida
Biden na madamu. None uyo, protoko bakatangira guhamagara ati kambanda ngwino bakufotore. Sareje ori perezida wahe ngwino bakufotore. Perezida wahe no kubigenda ari tanama eba yabaye inama ejo bundi mwabonye inama la mafosa yagiranye na Biden hari inama nanone kisekedi agiye kujyana neba uwo munsi neba tomorrow yes agiye kujyana na Biden ibyo biratandukana no kwefotoza nawe ni muri rusange kwa jumla so nako byagiye mu nama muri biriya byavuze ngo yagiye kubona na nini none wakavuga ngo twavuganye nawe uya nabari umwanya wo kuvugana anything na meya urahanyura ati sava wisava mukomere karibu sana bye bye kandi ibintu byose bivugiye hari ya recorded amafoto arahari so kuba meya avuga ngo njyewe ntacyo na kimwe twavuganye na Kagame meya ashobora kuba ariwe uri mukuri kubera meya bamukuraho no kumukuvanaho ku butegetsi abeshe kuriya
no uravugisha kuri meya ntashobora kubeshya kuko agomba kugaragaza minisitiri zigaragaza ibyo banaganiriye no muri cadre banahuye kugira ngo bagirane ibyo biganiro kandi kuvuga ngo bagiranye ibintu birebana ngo n'umuganda ese ashaka kuzana umuganda muri New York City yasanze umujyi ufite umwanda ashaka gutegeka abanyarwanda kujya bakora umuganda anyway ifoto ni ikintu gikomeye cyane kuri Kaga aho gutumye ngaruka mu Bwongereza ejo bundi batabariza umwamikazi wabonye ko Kaga nta foto yagaragaye nimwe nta n'uzi ukuntu yagezeyo niba yarazinze akagenda n'amaguru niba yaragiye muri bisi nta wamenya kimwe n'abandi ariko wabonye ko mu Rwanda batubwira ngo Kagame yitabiriye umuhango w'ishyingurwa ry'umwamikazi ariko bakabura ifoto badushyiriraho bagashyiraho iriya bari ba perezida bandi ba Ruto na ba Suluhu bari muri bisi baseka ariko Kagame nta foto yagaragaye rwose
oya bo byari itegeko yabuye ko bazajya muri bisi birumvikana yagiye muri bisi nta yindi alternative bari bafite birashobora ko muri bisi ya ye nta muntu wabafotoye ashobora kuba atari kuri iyo bisi yaba Ruto ariko nebahari wabafotoye vuba aho tuzabona amafoto ibyo ntabo ibyo bizagaragara ariko byo icyo tutashobora gusika nawo nyawo ni uko yagiye muri bisi
ifoto yagaragaye niya yindi ari kumwe n'abusinge bicaye ubona arakaye yijimye mu maso hariya businge ashobora no gukubitwa isi kubera ko Kagame atageze kuri itebo
oh yes kubera ashobora kuba we yeguraga ko ngo kubera ko ngo niwe ngo perezida wa Commonwealth kandi biriya abanyarwanda babesha wasanga na Kagame nawe abyebeshaho akaba abyemera nabyo Kagame afitemo na problemu yo kutiga nawe abyemera ngo ni perezida uri umwanya ntaba ari umwanya wa Commonwealth iyobora n'umuntu umwe umwamikazi cyangwa umwami administrative officer wawo returning officer wa Commonwealth ni secretary general aranahe bihemberwa kehaba bihemberwa nta mushahara bifite nta fonction afite hariya ntanabo ari kuri organigram ya nini no way tabyemeza afata abanga bariya bajya gusaba abasangwa n'umukwe mukuru mukafata amazajambo noneho umukwe mukuru uwo muswa ashobora kugenda nyuma y'ubukwe akagenda avuga ati n'ubukwe bwanjye twakoze oya ubukwe ntabariyo bwawe n'umugore cyangwa n'umugore ntabariyo wawe wamusabiye kandi akazi kawe karangiye muri iriya fonksiyo nuko bimeze
ariko ikintu utakwirengagiza ni uko nyine gusesagura amafaranga y'abanyarwanda n'imisoro y'abanyarwanda azabikomeza muri iyi myaka ibiri niba nta gihindutse abeshya yuko arimo kugenda ateza imbere nyine kominote y'ibihugu byakoronijwe n'abongereza urebe inzara iri mu rwanda magingo aya inzara ihari ni inzara ivuze ubuhuha urabibona abanyarwanda bigaruka buri munsi FPR ntabwo isiba gukama abanyarwanda mu misoro hari urugendo Kagame yari afite rwo kwerekeza muri Belize ngo rwahagaritswe rero umwamikazi akimara kwitaba Imana ariko mu minsi iri imbere urabona atangiye kuvuga ngo ari mu ngendo nyine zo guteza imbere umuryango mu bihugu bitandukanye cyane cyane hano muri Caribbean urabona ko Jamaica n'ibindi bihugu birashaka kwiyomora muri ubu bwami bw'abongereza ubwo uzabona kaga nyine abeshya abanyarwanda ngo agiye kureba icyo yakora muri politiki zo kugira ngo ibihugu bigume muri muryango
of course we kaga buri gihe abashakisha ukuntu yahembwa mu ndege ze akoresha neza ingendo urazibona ko tekereza madamu yari afite indege ye bari kumwe muri Europe Kagame akaba ari hano nanone indege ya Kagame niyo yagendaga emuzanira bari abazungu ngo bari abango bamuadivisinga bari abadivisa be urabona indege iyo ndege irishurwa n'abanyarwanda muri make Kagame we u Rwanda rubonamo yanka bakama ariko nta bwatsi bayiha nta bayetayewo bagakama bakajya nabo bakama amaraso nako nyine niwo bimene komeze u Rwanda ubu bukene bwose Kaga we aracunga akavuga ati mugenzi abanshiri perezida njyewe imfashanyo impano nzabikoresha abashaka ni bapfe barabibonye ko muri covid nta intervention igaragara yakoze nk'igihugu ibintu byose ekonome abantu n'ukwirwanaho nabo akababuza n'ukwirwanaho ya n'ukw'igihugu kimeze n'izo fiscal na monetary policies za Kagame n'uko zimeze birababaza cyane ariko nta kundi uretse ko nabyo ni catalyst ni ikintu cyongera umurego mu guharanira impinduka abantu bazivumbura mu buryo Kagame atabitekereza cyangwa atabitekereje kandi nibamwivumburaho azabibona
nagira ngo rwose nshatse kambana ngushimire ko tubashije kuganira kuri uyu mugoroba muri kiganiro duhaye abanyarwanda nibo bavuga bati buri munsi batwandikira ibitekerezo byabo bati ntago muzagira muramira uwe esperita kubita gafuni cyangwa kandoyi aricwa n'inzara ariko ibona ukuntu bataka bati abantu ntamwe bagira baradusonga mu kutunyunyuza niho ibibazo utari ku bundi uyu muco wavuye hehe wo kubona umuntu w'umukene ukamusonga aho kugira ngo unamwibone ntugire ikintu umufashisha aho ukanamunyaga dukera asigaranye nibiriya twavuga ngo bushize ku baturage ba Kangondo nibi turimo kubona by'imisanzu y'icyama buri munsi bigamba yo babavanyemo kandi abaturage bakomeje gutaka ubukene batabasha kubona ibihaza abana babo cyangwa ibyo babagaburira ariko ishyaka rimaze imyaka hafi 30 ku butegetsi rikaba ryigamba ngo ryateje imbere abenegihugu ni ibintu byo kubasonga Dr. Kambanda
nuko beza nyine ariko urabibona ko uwe Kagame abibonamo survival abona ko abaturage badafite uko amikoro abaturage bateze amaboko abaturage bashonze biroroshye kubayobora n'amashuri nyine yarayishe education ntabo za kaminuza zabo ntabo ze producing nyine n'abantu bakarangiza ariko badafite na benshi bavamo badafite na critical mind even iyo Kagame ashaka noneho hagati aho we akarya imisoro hakarya amadeni aranabizi ko igihe icyo ari cyo cyose isaha ku yindi bazamuvanaho ariko wakavuga ati bazasanga nanjye narariye kandi nabahinduye ibintu we abibonamo uburyo bwo kugumana ingufu wagumana power ariko yebagirwa ko population emeze kuriya iyo bigeze ku munsi wo kwivumbura kwipakurura ingoma yabageze kuriya bikunze kuba violent kandi iyo bibaye violent na wa wundi we wiraga ko we akomeye birangira bamushyize hasi nyine nibiba bindi babona by'amaraso so kaga we nuko ameze nuko abona uko politiki ye nuko eteye ntabashobora kubihindura nuko bimeze nabyo bituma agira power kuriya kireka abanyarwanda bamwipakuruye ariko ntawe bizahinduka ntabwo bizahinduka mu mahoro nuko mbibona
Dr. Kambanda reka dusoreze aha tugushimire umwanya muduhaye tuzakomeza wenda mu cyumweru gitaha buri gihe amakuru aba hari ubu ntabwo mbonye umwanya wo kukubaza ku bya ruswa nabonye bavuga bati bampora iki muramuvugaho iki ruswa yemeye ko yaba icyitwa indonye ku mutima nti ntabwo bampora iki namuvugaho cyane ntabwo namutakazaho umwanya umuntu wa mbere urya ruswa ni kaga wa mugani reba imyaka 30 amaze yiba abanyarwanda reba ubutunzi afite ku giti cye aragura amamodoka ahenze bene ingofero inzara ibica nta muwe abafitiye hari uwanditse ati kubona Kagame wa mugani yigwiza ibya mirenge agura amamodoka mashya meza adashaka kwishyura bari abaturage ba Kangondo utumiliyoni turi munsi y'icumi ugakuba n'umubare wabo ni rwa rukundo nyine Kagame akunda abanyarwanda ngururiya namwe murarwibonera none tuvuga iki tureke iki kuma mwana byisobanukiwe kuba bigaragara Kambanda niba ari icyo wasigira abanyarwanda baduteze amatwi mbere yo kudutandukana
oya ibyo bya bomboreke sinzi ba uyu mugabo ntabwo nshaka ntabwo I don't have time for that icyo navuga nakwibwira abanyarwanda bisanzwe wibutsa twibuke ko kiriya gihugu twagisangiye twese izina wakwita abandi bose niba ni abanyarwanda nta munsi n'umwe azavuga gurupu y'abanyarwanda izavuga ati dufite ikindi gihugu kitari u Rwanda Rwanda ni urwacu twese tugombye kuruharanira tugakora uko byakabaye kugira ngo uko byakabaye kugira ngo abadukomokaho basange igihugu giteye imbere apana ibi bintu byemye cyane nkunze kubwira abantu bati njyewe nagize amahirwe nabonye FPR edivopinga muri za 80 rujya mu manama yatumye ajyaho FPR narabibonye ebyo batwezezaga ebyo twavugaga ndabizi ndabyibuka neza ariko kareba ibyo bagezeho bakora sasa hivi ukibaza niba koko ari bya bindi mwavugaga so ebyo ni somo ku bantu baharanira impinduka abantu baharanira impinduka mu Rwanda tube convicted tube convinced na values uko dushaka ko Rwanda ruhinduka tube tuganisha kuri values hapana kubyo twewe nk'abantu kugira cyacu dushobora kuba twifuza individual interests turebe igihugu kugira ngo abadukomokaho bazasa basangiye igihugu kikorera bose kiproteja bose hapana agace hapana umuntu bityo rero kugira ngo abantu bakore impinduka nanone bahindure ibintu muri direction eri positive bisaba ko birinda gukora ibyaha mu gihe cy'impinduka nanone n'aba bantu bari ku ruhande rwa Kagame nabo bagombye kwirinda gukora ibyaha kubera nibakora ibyaha bishobora kuzatuma batinza ubwiyunge bw'abanyarwanda kubera ku rundi ruhande hari need ya justice ariko ku rundi ruhande hari na need yo koroherana so ebyo nabo yoroshye kubibalansinga bityo rero nitugira amahirwe impande zombi zikirinda gukora ibyaha bizafasha cyane mu kubaka igihugu abantu bose abanyarwanda bashobora bahuriyeho yego ntabwo tuzaba tungana twese ariko tuzaba hari ikintu cyitwa equality equal opportunity abantu baba batandukanye bafite tariki zitandukanye bafite bamwe bashobora kuba bakize kurusha abandi ariko nanone hatari system yo kunyuza abantu kubera inyungu z'umuntu umwe cyangwa abantu babiri ndasaba abanyarwanda birinde gukora ibyaha ku mpande zombi uruhande rwa Kagame n'uruhande rw'abantu bemeze kuzana impinduka mu Rwanda murakoze
urakoze cyane Professor Charles Kambanda tugushimira umwanya muduhaye reka dushimire n'abaduteze amatwi mwese mwatwandikira komantere zanyu tukazazigaruka mu biganiro byacu bitaha Professor Kambanda umugore wa mwiza nawe ubutaha
murakoze cyane bye bye
arakoze cyane Dr. Charles Kambanda twavanye tumushimire namwe mwese twabanye turabashimiye tubabwira tuti ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza ko urimo kubyuka turabakunda kuri ya dita avuka
nawe cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangaza imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kireka reka njyewe nigiriye mwihuriro nyarwanda songa mbere araye nigihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nigihuriro nyarwanda songa mbere araye nigihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nigihuriro nyarwanda songa